Kwanza na furaha nitaimba na kucheza
na kucheza,
washa mishumaa, weka keki juu ya meza,
juu ya meza.
Oh, ila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa aki mwana mkwepe, haja na dumu la maji asijeka kumwagia. Ana kapicha kako nitaka post, waso kupenda itawa cost. Kwa usiku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday to you, happy birthday.
Nitaka post.